Akali shamba yangu, akali nyumba yangu, bali anaangalia moyo wangu. Angalia ukonda kwangu,